kuvuga kandi usanzwe nawe ukurusha inkuru duhuza amaso nkabona uza aho ungera nakuvugisha nkabona hari icyo umisha ndeba mu maso mbwire ndakumva ndeba mu maso mbwire ndakumva iyo nkunda bivuge ubwire icyo mbwira utazambura ukawurubwira niba unkunda gira icyo mbwira niba unkunda gira icyo mbwira ngwino ngwino mbwira witinda witinda ngwino ndakumva
Now we're taking some white shamrocks, baby, okay.